amanya omulungi n'omubito mwawula abayo banno bwe mwakulakukola ekibinga takusasira mbo abamu bagenze mu sitaani nga kyasabirira bwefune bisiraani abalala bakozesa gaani sasi ku mutwe bagamba mute kisiraani afuna te sente nga tulaba tusiraanye otunuulira oyo gw'oliraanye abawano bazibu baagala siraanye tebagaba pulaani bwe nzijuukira abo bangi maama benyambye n'ebigambo bye bangambye omuganda agamba nti nogoonyege wayita biri weeka nga likusambye
mama muntumuntu ki baganda bange mbuusa mmwe muntumuntu ki mu duniya yaffe eno o mama muntumuntu ki baganda bange mbuusa mmwe muntumuntu ki mu duniya yaffe eno
ya micro esesasesanga tebaseka befula bekisanga tetebakirina bazibu okumanya amaama ekibasanyusa ne bofuna eddene era ababuzabuuza abantu katono nnyo jakabajuusa labuka kuba okola ebibatiisa lwefunye ennyingi nazo ne zibatiisa gyoyita mikwano kyolo ne gikufiisa
nze nnina abamufiisa naye nga sibafiisa ne bwe banyiga ekyo tekintiisa mpatikana ku lwange era tebandiisa olwo ne bwe bafiisa bafiisa yeefiisa okufiisa yeefiisa tekimutiisa tekikutaasa
mama muntumuntu ki baganda bange mbuusa mmwe muntumuntu ki mu duniya yaffe eno o mama muntumuntu ki baganda bange mbuusa mmwe muntumuntu ki mu duniya yaffe eno
Life is sweet but sure, my friend never be what you really know. In this world many people talk a lot about the things that my friend have girl. They roam about, chat about, talk about them my friend. In the end you find the man dead, dead by the good good friend. Mark your word, mark your ways, use your mind. Bantu bazibu silimba ukuwa yiga, mbaga la silanya bantu banyiga. Loku ze jipe mkwanu kwa yelu anyiga, love ne jizibu yelu asaga. Abantu bazibu nyama ukuwa yiga.
Mama muntumuntu ki baganda bange mbuusa mmwe muntumuntu ki mu duniya yaffe eno o mama muntumuntu ki baganda bange mbuusa mmwe muntumuntu ki mu duniya yaffe eno
bannemye okubamanya omulungi n'omubi tomwawula abayo banno bwe mwakula kukola ekibinga takusasira mbo abamu bagenze mu sitaani nga kyasabirira bwefune bisiraani abalala bakozesa gaani sasi ku mutwe bagamba mute kisiraani afuna te sente nga tulaba tusiraanye otunuulira oyo gw'oliraanye abawano bazibu baagala siraanye tebagaba pulaani bwe nzijuukira abo bangi maama benyambye n'ebigambo bye bangambye omuganda agamba nti nogoonyege wayita biri weeka nga likusambye
mama muntumuntu ki baganda bange mbuusa mmwe muntumuntu ki mu duniya yaffe eno o mama muntumuntu ki baganda bange mbuusa mmwe muntumuntu ki mu duniya yaffe eno mama muntumuntu ki baganda bange mbuusa mmwe muntumuntu ki mu duniya yaffe eno o mama muntumuntu ki baganda bange mbuusa mmwe muntumuntu ki mu duniya yaffe eno
www.mp3ugandanmusic.com